ngishapho ngegrande ngimnandi ngifreshi kwashabafana kulela longabonani umina bomtshontsha abantu yophaphama ethekwini ukhamisele novala umnomo umathi kwadlula abanumzana waqoshama lo kusho mina uzaba nzima boy.